tumukurikira divi rya Amerika twongeye kubasuhuza kandi twifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya mukurikira w'ikiganiro heza, kikaba ari ikiganiro gitegurwa n'urubyiruko kandi cyashyiriweho urubyiruko ngo mutange umusanzu wanyu mu kubaka amahoro arambye mu Rwanda no mu karere ruherereyemo. Mukaba mugikurikira kuri radiyo rya Amerika kugera na 4.3 FM. Muri studio uyu munsi ndi kumwe nanjye Olivier Sedibashimwe. Uyu munsi turaza kuvuga ku mahugurwa yo kwihangira umurimo yateguwe n'ishuri rya IPRC Kigali campus ya Gicukiro. Aya mahugurwa akaba yari agenewe abanyeshuri baturutse muri za kaminuza zitandukanye. Turaza kumva icyo azageza ku bayakurikiye. Turaza kandi kuganira n'umuhuzabikorwa wa Rwanda Youth Organizations Network, akaba aje kutubwira icyo abanyamuryango babo bungukiye mu mahumurika uyu muryango ugiye gutegura. Turaza kandi gusura abana bo mu muhanda wo mu gace ka Nyabugogo, maze batubwire ubuzima babayemo n'ingamba bafite zo kubuvamo. Nk'uko abakunzi bacu babyifuje kandi gahunda tukaba twarayitangiye mu gusoza ikiganiro cyacu, turaza kubagezaho ibivugwa hirya no hino ku isi. Muri aka gace k'ikiganiro tukaba tugiye tureba hamwe ibijyanye n'indwara z'ibyorezo zugarije isi, ubuzima bw'ibyamamare, ibidukikije byenda gusetsa ndetse n'utuntu n'utundi. Ntimujye kure y'isakazabwe zanyu, turaje tubaramburire izi nkuru zose mu kanya gato. Reka dutangire ikiganiro cyacu tumurikira muri IPRC Kigali muri campus ya Gicukiro ahaberaga amahugurwa yo kwihangira umurimo. Ni inkuru tugiye kugezwaho na Jean Baptiste Ndayiragije.
Muri gahunda ya Leta y'u Rwanda ijyanye n'umurimo, harimo gukangurira urubyiruko kudatega amaramuko mu gukorera abandi, ahubwo bagafata iya mbere mu guhanga akazi. Ibi bikaba bituma hajyaho gahunda zitandukanye zo guha urubyiruko ubushobozi bwo kwihangira umurimo. Ku bufatanye bwa Handog Global University, Korea International Cooperation Agent na IPRC Kigali, abanyeshuri bagera ku 120 babonye amasomo y'icyumweru kimwe mu bijyanye no kwihangira umurimo. Aya mahugurwa yo ku rwego mpuzamahanga akaba azwi ku izina rya Global Entrepreneurship Training. Umuyobozi wa IPRC Bwana Murindahabi Diogene yagarutse ku mpamvu nyamukuru y'aya mahugurwa.
Ngira ngo ingingo nyamukuru y'iyi training cyane cyane ni ugufasha urubyiruko nk'uko twiza tubikangurwa na n'ubuyobozi bwo kwihangira imirimo, kwigira. Iyi gahunda rero ni ijyanye n'uburyo bwo kugira ngo abantu babashe kwihangira imirimo, by'umwihariko nk'iki kigo usanga twigisha abantu kugira ngo bihangire imirimo, atari ukuvuga kujya gukorera abandi ariko nanone kwihangira umurimo. Ariko si n'imyi iki kigo gusa, n'ahandi urubyiruko rwirwa rukangurirwa kugira ngo rwihangire imirimo. Iyo twihangira imirimo rero, iyo twigisha abantu kwihangira imirimo, haba harimo ibintu byinshi. Haba harimo no kugira n'uwo mutima. Iyo tuvuga kwihangira imirimo, ngira ngo mwumve urubyiruko rwinshi rurimo kuvuga ko ikibazo ari amafaranga, cyangwa se umuntu akumva ko yashinze umurimo, yashinze kampani, akumva ko ari ibyo ngibyo. Ariko isomo rijyanye na entrepreneurship ni ukugira ngo umuntu agire iyo mitekerereze, agire uko guhinduka, abyumve ko icya mbere ari ugutangira, ni ugutangira udafite ikintu ariko ukaba wagira no kuri byinshi.
Kugira ngo aya mahugurwa nk'aya y'ingirakamaro atazapfira ubusa abayabonye, ngo hari gahunda y'ugukurikirana yashyirwa mu bikorwa by'ubumenyi abahuguwe bayakuramo. Murindahabi arakomeza.
Hariho gahunda nyinshi zitandukanye, ngira ngo si hano mu kigo gusa, harimo yaba ari ukwigisha ibyo bya entrepreneurship guhera mu masomo barimo kwiga, ariko noneho niyo banarangije hariho hano ho mu kigo harimo iyo twita incubation center, aho abarangije tubakangurira kwishyira hamwe tukabigisha ibintu bijyanye no kwihangira imirimo tukabakurikirana.
Ku ruhande rw'abajene babonye aya mahugurwa, nabo basanga hari akamaro kanini afitiye, cyane cyane kunganira ubumenyi basanzwe bakora mu masomo ya za kaminuza. Uyu twaganiriye akaba yarabashije kuyakurikirana. Twumve bugingo Idrissa.
Izina training nk'ikintu umuntu akuramo cy'ingenzi ni ubumenyi ku bijyanye no kwihangira imirimo. Mu kwihangira imirimo umenya about business ethics. na strategy ushobora kuba wakoresha ugahanga imirimo ku giti cyawe, cyane cyane nkatwe nk'abanyeshuri tuba turi kwiga ubumenyi tubona twaba twawubyaza umusaruro. Duhura n'abaprofeseri benshi bakatwigisha, tukwigisha uburyo ushobora kuba wahanga imirimo ku giti cyawe utarindiriye kujya gushaka imirimo. Is training rero ni ingirakamaro kuri buri munyeshuri wese uri committed yo kuba yazikora.
Rwanda Youth Organization Network ni umuryango ahanini uhuza abanyeshuri bahoze biga mu cyari kaminuza y'u Rwanda i Butare. Uyu muryango ukaba utegura ibikorwa bitandukanye bigamije kuzamura abanyamuryango bawo. Nagiranye ikiganiro n'umuhuzabikorwa w'uyu muryango maze ambwira y'ibi bikorwa bategura bimaze kugeza abanyamuryango barayemo.
Nitwa Rusatira Jean Christophe, nkaba ndi coordinateur wa Rwanda Youth Organizations Network.
Turagira ngo wenda no gusa twagiranye ikiganiro umugaruke kuri uwo muryango wanyu musobanurire abatwumva icyo ari cyo n'icyo ukora.
Uyu muryango watangiye mu mwaka w'2009 utangirira i Butare, ukaba waratangijwe n'amashyirahamwe atatu y'urubyiruko ariyo ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga ubuganga i Butare, ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga ubuganga n'ibijyanye n'ubuganga bita ku buzima bwo mu mutwe bibumbiye mu ishyirahamwe ryitwa Medical Mental Health Students Association, n'irindi shyirahamwe ryo ku Rusi ry'i Rusizi ryitwa AGTER, ishyirahamwe ry'urubyiruko rwishyize hamwe kugira ngo rufashe urundi rubyiruko cyane cyane urudafite imirimo no gutiga.
Ubushize mwakoze imurikabikorwa ry'abanyamuryango banyu, turagira ngo tubwire muri rusange mwabonye haravuyemo iki?
Muri kabikorwa twakoze n'inama byari biri kumwe, twabashije kugiramo urubyiruko rugeze ku rwibumbiye mu mashyirahamwe yageze ku 128 yitabiriye, andi yageze kuri 36 abasha kumurika ibikorwa akora. Tubona umusaruro byatanze cyane cyane n'uko urubyiruko rwabashije guhura ruganira ku byo rukora, ruganira ku mbogamizi ruhura nazo n'uburyo babigenza kugira ngo babashe kwirindiza imbogamizi cyangwa kugira ngo babashe kuzitsinda. Urebye ikintu gikomeye cyane ni uko babashije kuvuga imbogamizi bahura nazo, natwe icyo twabafashe ni uko twazigejeje ku bashinzwe kuba bagira icyo bazikoraho kugira ngo bazabe babasha kuba bagira icyo babikoraho niba ari ibintu biba bishoboka, cyangwa banabashe kuba bayobora urwo rubyiruko izindi nzira rwabikoramo kugira ngo rubashe kwirinda izo ngaruka cyangwa rubashe kugera ku nshingano zarwo.
Wenda nyuma iriya nama na ririya murikabikorwa hari abo mwagiye muganira muri amashyirahamwe atandukanye, ese wasanze mu bo mwagiye muganira abo mwaraganiriye ibyo byarabafashije iki?
Urebye ikintu cya mbere cyabafashije ni uko babashije kubona urundi rubyiruko cyane cyane urukora ibikorwa bisa n'ibyabo kugira ngo bagire icyo babigeraho banabashe kuba bakomeza gukorana. Kuva icyo gihe ngira ngo hari abagiye baduhamagara batubaza se babantu bakoraga ibi ngibi ni abahe, se babikora mu buhe buryo, ese mwadufasha kubageraho. Ubwo icyo twakoze ni uko twabashije kubageza kuri abo bantu, kandi n'ubu batubwira ko bashobora kuba baratangiye gukorana ku buryo twizera ko byabaye nk'umuryango ubageza ku bandi bakora ibintu bimwe kugira ngo babashe kugira ibyo bakorana.
Muri iri suzuma murimo kugira ngo murebe akamaro biba byaragize aho mugeze ahangaha, wasanze bavuga ko akamaro nyamukuru icyo ubungutse ari nk'iki?
Ikintu ubungutse cya mbere ni uko byabafunguriye umuryango, kuko umuntu bagakorera tuvuge nko mu majyepfo atazi umuntu wo mu majyaruguru gukora ibintu bisa n'ibye, ni uvuga ngo byabaye nk'ahantu bamenyeye abandi bakora ibintu bisa n'ibyabo kugira ngo babashe guteza imbere ibyo bakora cyangwa bagira ibyo babigeraho. Ikindi byabamariye ni uko twabashije kubahuza n'abantu bashobora kuba babatera inkunga mu bikorwa bimwe na bimwe, kandi natwe nka rayoni ni igikorwa gikomeye kuko byadufashe kugera ku nshingano yacu kugira ngo dufashe amashyirahamwe y'urubyiruko muri rusange mu rwego rwo kubongerera ubumenyi.
Ibyo byose ntagara amashyirahamwe yose y'urubyiruko ari mu ihuriro, ni nk'iki wabwira abatararijyamo kugira ngo babashe kuza nabo ubwo bufasha babe babasha nakwita wenda kububona?
Urebye ubundi muri rayoni amashyirahamwe arimo ni atatu, tukaba tugira abafatanyabikorwa aribo baba bitabiriye ibikorwa tuba twateguye. Icyo twabwira andi mashyirahamwe ni uko twashishikariza ko mu bikorwa bya rayoni no mu bikorwa by'urubyiruko muri rusange babasha kubyitabira cyane, bakiyongeramo ikintu cyo gusangira ubumenyi cyangwa twavuga nko guhurira hamwe bakaganira ku byo bakora no kureba niba ikibazo bafite niba bagikemura rimwe ni hamwe niba hari ikintu bagezeho bakaba bagisangiza abantu
abadukurikiye mwese iyi ndirimbo turayibabwiye kandi twizeye kuza kubashimisha bahisemo kuza kwibera mu muhanda ndetse ngo bakaba bagateganya kuva muri ubu buzima bugoye biberamo reka mbareke muyumvire iyo bamutangaje
ijoro rikorobye nagera kugira ubwoba avuga ati buno ndarara hehe kabisa
mu rugo banyanga barambwira ngo nzigire mu muhanda n'ubundi ntacyo mbamari ndababara nkakura mbabara sinzamuka mfite imyaka 18 ariko ntago reba uko ngana uko nguko
aya majwi mwumvaga nayo urubyiruko twasanze ruteraniye ahahoze uruganda rwatunganyaga impu witwaga Sodeparar rukaba ruherereye mu murenge wa Kimisagara iruhande rwa ruhurura nini ya Mpazi. Mu masaha ya nimugoroba nibwo usanga abenshi muri bo bahuriye aho baturutse mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali by'umwihariko muri kariya gace ka Nyabugogo. Iyo uhabasanze usanga bari kwinywera agatabi ndetse banarya ibiryo baba batoraguye mu maresitora bizwi ku izina ry'imisiki. Kibabaje ariko nuko uhasanga n'abana bato cyane bari munsi y'imyaka 10. Usibye isuku nke ubasangana ku mubiri unasanga imyenda bambara irashwanyaguritse. Iyo amasaha yo kuryama ageze usanga bijyamira mu bigunda bishashemwa amakarito cyangwa se bakarara ku byatsi aho ngaho. Uru rubyiruko guhera mu buzima bwo mu muhanda ariko abantu bakunze kwita mayibobo ubuzima ntabwo bworoshye. Twaganiriye na bamwe muri bo maze batubwira icyabateye kubujyamo uko babayeho ndetse n'icyo bateganya mu buzima bwabo buri imbere.
Ye nitwa Sirudu wiri nkaba nibereye ahangaha Sudeparari akunze guteranira urubyiruko rwinshi akenshi bavuga ko ruturuka mu muhanda. Ubuzima bwangaha ni ukubyuka nkajya gushaka amafaranga, namara gushaka amafaranga kabisa nkazanga nkagira n'icyo mfata nongera nkasubira gushaka amafaranga. Ijoro rikorobye nangira kugira ubwoba avuga ati buno ndarara hehe kabisa. Amwe na hamwe ubwumvikane bujya buhaba kandi ahandi ukumva barimo baratakurana biterwa n'uko mubanye muziranye mu ngange muziranye. Ubu buzima icyerekezo nanjye ni ukubuvamo nkavanga andi kuko na rubanda iyo zibonye magazanga ziravuga ati iriya wenda ni imbobo babifata uko babyumva ariko nanjye icyerekezo ni ukuva muri buno buzima.
Numubona ntushiduke umuhe icyubahiraho kugira ngo umusuke mu kwamagana imbeho wahora n'ikibiriti reka ibyo bato bayihungira.
Ye nitwa Munyabarame Fils njyewe nakuriye mu buzima butoya mu rugo banyanga barambwira ngo nzigire mu muhanda n'ubundi ntacyo mbamari ariko nubwo mba mu muhanda njyewe mpaba ntaha mbana na mama papa babara mufunze byo kwambara nyine nuko mba nagiye nko gushaka mba naje nko gushaka amafaranga nkayabona nkahita nyashyira mama akanyongera nkajya kwambara cyangwa nkamushyira amafaranga make tugateranya tukabona ibyo kurya. Aya ngenza nzabuvamo nimbona ishuri.
Abaho nabyo ubwoba ntacyo umutima umushinja ubwenge bw'imuhanda bwaburusha bakame azi filozofi nyarwanda
mwiza. Njyewe banyita Tuyisingize Emmanuel njyewe nakuze gutya nta nanjye nibona hano ntazi uburyo byangendekeye nta mubyeyi nakuze mbona nakuze gutya nkurira muri rino rigara bankubita bampa ibiryo by'imisigi biriya byo muri resitora mbirya biba ari byo binzamura njya mu bakire nkabasaba ibiryo nkazamuka gutyo. Ubuzima ndimo buragoye kuko ndakura bankubita njyanwa gufungwa nanjye mbasenge yabo nkuramo gusa ndababara nkakura mbabara sinzamuka mfite imyaka 18 ariko ntago reba uko ngana uko nguko.
Nyiri igitero giteri cyitwa amafaranga y'igisare yabuze izina yitwa umwana.
Nyuma yo kumva ubuzima bw'aba bana wowe dukurikiye ni ikihe gitekerezo watanga cyafasha aba bana kuva muri ubu buzima bubi?
Jean Baptiste turamushimiye cyane kuri iyi nkuru mukongera kubasusurutsa. Reka dukurikire indirimbo Nidanje y'umuhanzi Danny Vumbi akaba yaravuze ku kibazo cy'Ikinyarwanda cy'ubu ushobora no gusanga mu misango yo gusaba umugeni.
Yeah, we'll be. ukabona ko turi ku myako umuntu twige n'umuntu uteza abantu umuntu twige n'umuntu uteza abantu nana wa mama abaraho batuza kandi ntibakifata ku mama ntibakifata ku mama ntibakifata ku mama nabashinzwe imbere zanjye nana wa mama imbere zanjye umusaza yarateruye atumva ngo usubize sinzi niba ibyo uvuze ari ikinyarwanda agahugu kakagira umuco karacika none se ko ntamenye icyo ushaka umusango nk'urumva ko kuri uyu muryango wo guha umugeni kuyoka ku myako ibyo ni ibiki ngo abaza mpamvu umugeni reka njye nashorewe mbandoga nyiringabo rwesa mihigo wa mayinka mube musubiye iwanyu muzaze muvuge ibyo twumvaje umusore nanone tubiranye ijambo ababyeyi turabazi murabaganje twe twari agatigiko muri gemu tukiva ku matiki dukora ku bukaro tugira swaga dukumva ku mwana none dukujeho ngo tuje mu kavumo n'izanduru urarabije shiri zanje muze dutegeke maniga yanje muze tugereke
nk'uko twababwiye mu gutangira ikiganiro cyacu muri aka kanya tuzajya tugerageza kubakusanyiriza bimwe mu bivugwa hirya no hino ku isi. Muri aka gace k'ikiganiro tukaba tuzajya turebera hamwe ibijyanye n'indwara z'ibyorezo zugarije isi, ubuzima bw'ibyamamare, ibidukikije, ibyenda gusetsa ndetse n'utuntu n'utundi. Reka dukurikirwe Yvette Musabyimana yadukusanyirije kuri uyu munsi, akaba agiye kutubwira ku burwayi bw'umwijima bwa hepatite B.
Umwijima nawo ni umwe mu nyama zo mu nda zifitiye umubiri akamaro kanini cyane kandi zidakingurwa ku buryo nta mwijima nta buzima. Nubwo mu buzima busanzwe umwijima utavugwa cyane, hari byinshi bitwugarije bishobora kuwangiza. Urugero rwa hafi ni akayoga gahiye cyane. By'umwihariko ndagira ngo mbaganire muri make kuri virusi B y'umwijima itera indwara mu kizungu twita hepatite B. Agakoko ka virusi y'umwijima ntiriwe njya kure mu busobanuro buhanitse, nakita mubyara w'agakoko gatera indwara ya sida kuko twombi tubaye two mu muryango umwe. Nubwo utwo dukoko twombi tudatera indwara zigaragara kimwe, ariko zombi ni indwara twagombye gutekerezaho kimwe mu bukomere bwazo. Agakoko ka virusi B y'umwijima kandura nk'uko agakoko gatera sida kandura, dushobora kugahererekanya mu maraso cyangwa andi matembabuzi yo mu mubiri nk'amasohoro n'amatembabuzi yo mu gitsina cy'umugore. Ndetse ubushakashatsi bwerekanye ko no mu macandwe amarira n'inkari ako gakoko gashobora kubanduriramo. Agakoko ka virusi B y'umwijima iyo kageze mu mubiri gakunze kwiturira mu myanya y'umwijima, ari nayo mpamvu bawukitirira. Iyo kagezemo rero gashobora kuwangiza kihuse cyane, ndetse bikaba byavamo gutakaza ubuzima iyo utitaweho nk'uko bikwiye. ubundi buryo bwo kwangiza umwijima ndetse ari nabwo dukunze kubonamo ni uko bakunze gusohotora umwijima mu gihe kirekire ku buryo ingaruka nyamukuru zigaragara nyuma y'imyaka myinshi ariko akaba ari n'ingaruka kenshi zihitana ubuzima iyo utabashije kubagwa ngo uhabwe umwijima mushya. Ibyo murabizi ko guhindurirwa umwijima mushya bidakorwa cyane iwacu i Rwanda kubw'ubushobozi dufite magingo aya. Ku bw'ibyo rero twirinde kandi twivuze iyi ndwara iterwa na virusi de y'umwijima. Amahirwe dufite ni uko urukingo rukingiriye virusi de y'umwijima ruhari. Ku bw'ibyo rero iyo umubiri wawe utaragera muri iyo virusi fata iya mbere ukingirwe nibishoboka. Urukingo rutangwa mu buryo bw'urushinge ruterwa mu nyama yo ku kuboko rugatangwa mu byiciro bitatu. Iyo uhawe icyiciro cya mbere ugaruka nyuma y'ukwezi guterwa urushinge rwa kabiri hanyuma urushinge rwa nyuma uruterwa nyuma y'amezi atandatu. Ibyo byose bisozwa no gufata gahunda yo gusubira n'igipimo cyo kwa muganga kikumenyesha niba koko nyuma y'urwo rukingo umubiri wawe witeguye kurwanya iyo virusi de y'umwijima. Ubutaha tukaba tuzabagezaho ubundi bwoko bw'uburwayi bw'umwijima ubu butabonerwa urukingo ariko kandi imiti yabwo ikaba ihenze cyane.
Bajene mufite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu rero tubahaye karibu kuri uru rubuga. Iyo mushaka kutugezaho ibitekerezo byanyu muzifashishije aderesi Musaba Umugisha aza kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Dukomeje kubaha ikaze tumeze mukomeze kutwereka ko muteze amatwi ikiganiro heza ari nako tunabonera nk'umwanya wo kubashimira cyane cyane mwese mutagomba kutwandikira musubizeho ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo mwaba mufiteho. Tukaba tugeze rero muri ako kanya mutege amatwi mwumva bwanyu. Nanone tukaba tumuhereye kubwa Vital Kisenge uri mu karere ka Ngoma aratangira avuga ko kwiga bitagombera bumva cyangwa babona ahubwo ubu hose basigaye biga by'akarusho n'abafite ubumuga. Urugero yatanze ubumuga bwo gutumva nabo basigaye bumva. Akabashima abarimu babigisha uburyo bakomeje kuzamura uburezi n'uburere bw'abana b'Abanyarwanda. Ese ni umugisha aho yari twandikiye yeza muraho turabakurikira. Eye ndumva umwarimu akaje gusa njye uko mbibona mbona leta ishyizeho amahugurwa ku marenga ku barimu byaba ari byiza byafasha uburezi kuri bose kugerwaho kuko no kuba abana basenga reka ko kuko abo barimu baba bafite ubumenyi buke ku marenga. Etienne kandi akaba asoza ashima uburyo dusigaye tuvuga ku bigendanye n'ukuntu n'ukundi ndetse n'imyidagaduro kuko ari agace k'ubwenge akaba asanga heza imaze kuwukunda cyane. Undi ushima iyi gahunda ni uwitwa Ineza Grace uherereye mu gihugu cya Malawi akaba asanga ibi bizatuma bumva ikiganiro heza bunguka ubumenyi butandukanye. Murakoze cyane tugeze na twandikiye ndetse n'amwe mukomeje kutega amatwi naraba muri studio na nazi gusa adresi mwakwifashisha imeri ni heza cyane arobas yahoo akadomo fs no kuri facebook kwandika heza porogaramu bakwifashisha kandi telefoni igendanwa ifite nimero 0788 57 39 51 na 0722 221 63 87. Nkaba nabuze kandi ko ikiganiro heza tukigagezaho ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa, ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba.
Reka tumushimire cyane Innocent Umugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Tukaba kandi turashima cyane mwese mudahwema kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Tukimara n'igikurikira rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nakigiye kugisubikira kikaba gitegurwa na Forum Zenegera Amahoro mukagikurikira kuri Radio Mbatinguha ijwi rya Amerika. Tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda ya Radio yanyu mukunda ijwi rya Amerika ikomeza kubategurira. Muri studio bari kumwe nanjye kuri iyi isatu basumba ari nawe uyoboye iki kiganiro Imana ibarinde.